Amenitisuru ni kweli sio masiara kutono zuni kalole nikawa kama fara nilijipa moyo mbona nitafuna binzi donda ndugu kwangu suku kufutika never sasa umeona urudi tena unaomba msama kurudiana sasa umeona Sitaki tena
tena
kurudia nyuma
tena
usitaki tena
tena
umeona
tena
sitaki tena
tena
kurudia nyuma
tena
usitaki tena usitaki tena Mapenzi toka China Teno na mengi majina It's love designer,
love designer.
Wanakuta designer Unavujua kushona Unavuringa kama nyuzi ya shanga Kutiki sanyonga Sasa umeona Urudi tena Unaomba msama Tena,
tena,
kurudia nyuma
Tena,
usitaki tena
Tena,
umeona
Tena,
nisitaki tena
Tena,
kurudia nyuma
Tena,
usitaki tena Usitaki tena